ambayo ama ni celebration ambayo inatukumbusha safari njema sana ya salvation, ya wokovu, ya redemption, ya restoration, ya kila kitu. Kwa as much as celebrations yenyewe ama holiday season yenyewe ipo na furaha na vitu kama vile, but the reason ya kwa nini tunasherehekea Christmas is way deeper. Kitu ambacho kinanikumbusha kwamba Christmas sio tu kama inachotia furaha na vitu kama hivyo, ila pia inatukumbusha hope ama tumaini linalokuja katika msimu huu. Kwa hiyo kwa yule ambaye sababu za kusherehekea ni unabidi uzitafute kutokana na mazingira ni magumu ambayo uliopo ya kusherehekea Christmas ama msimu mzima. Just a reminder ama kukumbushana tu kwamba Christmas inakuja na hope, inakuja na tumaini kwamba okay, niko kwenye mawazo ya Mungu. I'm in God's mind. I'm in God's thoughts. Kwa sababu gani? Kwa sababu the Bible says in John 3:16 kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata.
Hi everyone.
Hello, hello. Welcome to Sikio Podcast.
This is a platform that allows you to be heard and for you to be an ear to others in every aspect of life. Welcome on board and let's do this.
How do you do? What's up everybody? Karibu tena. Welcome back to Sikio Podcast. This is another beautiful episode. This is another Monday. This is another week. Kabla kuendelea, kabla ya vyote, let me introduce myself. Naitwa Belinda Leiford. You can call me Benda Baba Leiford. I'm always with my co-host Gigi, who is not around in this episode for some work and life commitments. Lakini pia ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe Sikio Podcast Tribe, ambaye you've been chilling with us, you've been, oh my God, hanging with us, you've been following us, umekuwa ukitufuatilia from time to time, time after time. Mungu akubariki sana 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 sana. Nikukaribisha tena to Sikio Podcast. Kama unatuangalia kupitia YouTube, please do not forget to subscribe, like, comment and share. Na kama unatusikiliza kupitia audio platforms, digital platforms tofauti tofauti like Spotify, Apple Podcast and other platforms, Mungu akubariki sana. Do not forget to follow us na kuendelea kukua. Why are we insisting on this? Ni kwa sababu tunavyokuwa tunapata subscriptions, tunavyokuwa tunapata following and stuff like that, tunakuwa kwanza kabisa tunakuwa tunapata encouragement sisi kama Sikio Podcast host kwamba okay, you guys are following us ama you are subscribing kwa sababu what we are doing is really impacting your life ama watu wa karibu yako. Lakini pia unapo share unakopo unaendelea kutuonyesha kwamba what we are doing, what God has given us the grace to do, inawafikia watu wengi zaidi. Lakini pia kwenye zile platforms unakuwa unawajulisha kwamba such kind of content ni valid na zinahitajika, which means tunapata longevity, lakini pia tunapata mileage ya kuwafikia watu wengi na kuweza kuhudumia maisha ya watu tofauti tofauti ndani na nje ya nchi uliopo na nchi tuliopo sisi. So yes, welcome back. Hii episode inaruka Monday ambayo Jumatano, Monday 23, 24, 25, Jumatano yake ni Christmas, Christmas, Christmas. Well, kabla tujaingia into that, thank you very much for tuning in. Thank you very much for listening. Thank you very much for watching. Zaidi sana 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 sana, thank you very much for your constant support. Katika episode zetu ambazo tunaendelea kushare every week, kuna mambo mbalimbali ambayo tunapata feedback from you guys, tunakuwa tunajifunza. Na this week, this particular week, this episode, tuna dedicate this week ama this episode kwenye kusherehekea Christmas. I know kuna so many things ambavyo vinaendelea, ni mwisho wa mwaka 2024. We have less than 10 days to finish the year. And I believe God, wewe ambaye unaangalia na ambaye unasikiliza, utaumaliza mwaka na kuona mwaka mpya in Jesus name. So ni celebration holiday season, lakini inakuja na package mbalimbali. Kwa mfano, kuna wengine unakuta labda they don't get the celebration vibe ama ile reasons to celebrate kutokana na hali ya maisha anayopitia. Mwingine labda unakuta maybe wanaumwa ama wanauguza their loved ones, wengine labda wamepatwa na misiba, wengine wamepatwa na ajali, wengine labda wana madeni ambayo yana stress, wengine wana heartbreaks, wame break up na watu wao ambao walidhani wangeolewa nao ama wangewaoa wengine. Yani kuna different seasons ama different reasons za kwa nini watu wanaweza siwe na sababu za celebrate, but at the same time kuna wengine on the other hand wako ile fully incorporated in the mood ya kusherekea, ya kucelebrate, ya kwa sababu sio kwamba life is perfect, lakini zile sababu za kusherekea Christmas ama msimu huu ziko obvious, like hauhitaji kutafuta sana, unakuta ziko very obvious. Kwa hiyo this episode is dedicated to all of us kwenye misimu tofauti tofauti, na naamini Mungu ataenda kutuhudumia ili tuweze kucelebrate. First of all, sababu nzima ya kusherekea Christmas, tunasherekea Christmas kwa ambao tunaamini in the word of God, in the Bible, and what the Bible says ni kwamba Christmas ni kuadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Sasa mimi sio theologia so far, lakini ninachojua ni kwamba Yesu Kristo alikuja duniani akatufia ili tuweze kupata redemption, restoration, salvation. Kwa hiyo kuja kwake duniani, alikuja kama mwanadamu wa kawaida, so he had to be born. Alitakiwa azaliwe. Kwa hiyo Christmas sasa ndo kuzaliwa kwa Yesu, which means ni safari ambayo ama ni celebration ambayo inatukumbusha safari njema sana ya salvation, ya wokovu, ya redemption, ya restoration, ya kila kitu. Kwa hiyo as much as celebrations zenyewe ama holiday season yenyewe ipo na furaha na vitu kama vile, but the reason ya kwa nini tunasherehekea Christmas is way deeper. Kitu ambacho kinanikumbusha kwamba Christmas sio tu kwamba inatuletea furaha na vitu kama hivyo, ila pia inatukumbusha hope ama tumaini linalokuja katika msimu huu. Kwa hiyo kwa yule ambaye sababu za kusherehekea ni unabidi uzitafute kutokana na mazingira ni magumu ambayo uliopo ya kusherehekea Christmas ama msimu mzima, just a reminder ama kukumbushana tu kwamba Christmas inakuja na hope, inakuja na tumaini kwamba okay, niko kwenye mawazo ya Mungu, I'm in God's mind, I'm in God's thoughts. Kwa sababu gani? Kwa sababu the Bible says in John 3:16 kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo the fact kwamba Yesu alizaliwa akaja duniani ni a great reminder ya kwamba tupo kwenye mawazo ya Mungu. Sasa najaribu kuimagine, let's just imagine kwa wale ambao either uko kwenye relationship ama you are not, lakini sio sister wala sio padre, kwamba at the end of the day you have room ya kuona kuolewa ukiwa na mtu ambaye unampenda na yeye anakupenda back, alafu hakutafuti, hafanyi nini, yani unajua vile like ipo tu kwamba like unampenda afu na yeye anakupenda. Sometimes inakuta kutokana na namna ambavyo labda you are not communicating na vitu kama vile, inaweza taka kusahaulisha kwamba huyu mtu ananipenda kweli, vitu kama vile. Lakini labda mko kwenye mahusiano, mnapendana na mtu, mnafanya nini, and then amesafiri, inaweza ikata ni ndoa, mfano amesafiri alafu akarudi akakuletea zawadi ya kitu ambacho maybe ulishakukiongelea huko some time ago, yani muda ulishapita kwamba like mimi napenda 1, 2, 3, 4, 5, 6, alafu ikapita muda and then yule mtu akaja akakuletea zawadi. Inaweza isiwe kwamba amesafiri, basi tu labda amekutana na kitu hicho akakuletea, lakini the moment amekuletea wewe, kwako ina reflect more than hiyo kitu, yani inakuletea ile reflection ya kwamba wow, huyo mtu ana pay attention to details, lakini sio tu ana pay attention to details, I am in his or her mind, kitu ambacho kitakufanya ujisikie vizuri, kitu ambacho kitakufanya ujisikie unapendwa zaidi. Kwa hiyo nimetoa just a simple explanation ama simple example ambayo unaweza ukawa na a better one ama hii ikarelate na wewe hapo ambayo inaangalia na kusikiliza, kwamba Christmas inatukumbusha kwamba God pays attention to details. Mungu ana pay attention, nakosa maneno mazuri ya Kiswahili ya kuelezea, lakini Mungu ana pay attention to details. And Christmas, another thing inayotukumbusha ni kwamba Mungu ana pay attention to details. Kwa hiyo tuko kwenye mawazo ya Mungu. Ukiangalia kwenye Jeremiah 29:11 anasema, for I know the thoughts that I have for you to give you a hope of future. Kwamba tupo kwenye mawazo ya Mungu. Sasa Christmas inaleta tumaini, it brings us hope, and then it reminds us that tuko kwenye mawazo ya Mungu. Sasa faida gani ya kuwa kwenye mawazo ya Mungu? Kama napitia kwenye hali ngumu, kama napitia kwenye changamoto, kwamba mtu anaweza kujiuliza hivyo kwamba what's the reason, what's the use ya kuwa kwenye mawazo ya Mungu? Kuwa kwenye mawazo ya Mungu inakupa ama inatupa faida ya kwamba God is working. Even when it doesn't look like he's working, he's working. Na as long as bado upo kwenye hali ambayo unaona it's hard to celebrate, ujue it is not over. until you win. Ama, until God wins. Now, God does not win in shambles. That, like, he doesn't... Kama Yesu alikufa kwa Yesu. Nikuwa nasoma... what's this? Luke, the book of Luke, chapter 23. Ambavyo inaelezea pale story nzima ya Yesu hadi akaja akapelekwa akasulubiwa. Wakati nasoma nikaa nakumbushwa, naamini ni Roho Mtakatifu kwa anakumbusha kwamba wale watu, the Bible inaonyesha pale, like those people walokuwa na crucify, they mocked him, wakampiga, sio akafanya nini, wakafanya. Yani, like there is a lot that was going on kabla hata hajasulubiwa msalabani kabisa. Na leave aside kusulubiwa, kupigwa misumari, kutemewa mate, sijui kupewa ile the sour drink na vitu kama vile siki. Nikaa nakumbusha kwamba wakati nasoma hiyo habari, nikaa nakumbusha kwamba hapa Yesu alikuwa yupo kwenye mocking stage, anapata mockery, anapata beatings, anapata yani kila aina ya ubaya alikuwa anaupata. Lakini as much as alikuwa anapata kila aina ubaya, na in the eyes of people ilikuwa inaonekana that's the end, tumempata, tumefanya nini, but it was through that process ambapo ndo alikuwa anafanya kazi nzima ya redemption, kazi nzima ya salvation, kwamba all that process ikana mpelekea msalabani kufa, ambapo asingeza kufuka kama asingekufa. Kwa hiyo tunajua the salvation work was completed Yesu alipofufuka, na ndio maana Mtume Paulo anasema kwamba kama Yesu asingefufuka imani yetu ingekuwa ni bure. So ile mchakato mzima wa Yesu kuwa mocked, wa Yesu sio kupigwa, kutemewa mate, kufanya nini, ambapo kwa macho ya kawaida it was not looking as victory, lakini in the spirit that was what was causing, that was what was part of the victory, ya kwamba okay, anakuwa mocked ili sisi tusiwe mocked, anakuwa yani pale ndo alikuwa yuko kwenye mchakato. What I want to say ni kwamba unapitia maybe hali ngumu, unashindwa ku celebrate, lakini kwenye hali ngumu unayopitia there is something, kuna kitu ambacho yani kinatokea, like I would say in parallel ama simultaneously, kwamba as much as unapata a hard time, unapata wakati mgumu, unapata pain, unapata grief, unapata nini, but in the spirit kuna something victorious ambayo ndo inatendeka through wewe kupitia haya. Kwa hiyo haya yote yatukumbushe kwamba as much as it's not going to be easy to celebrate, but the hope that comes with Christmas, kuzaliwa kwa Yesu, kutukumbusha kwamba tupo kwenye akili ya Mungu. Imagine Mungu asiyelala, asiyesinzia. Oh my God, what a grace, what a privilege. Kujua kwamba niko kwenye mawazo ya Mungu. Mimi tu kujua kwamba niko kwenye mawazo ya mama yangu, mawazo ya dada zangu, mawazo ya marafiki zangu, it gives me so much joy. Sasa imagine kujua kwamba uko kwenye mawazo ya Mungu na ana pay attention to details. This brings me to the other point, kwa wale ambao hautafuti, hapati shida kutafuta sababu za kucelebrate, yeah? Ku embrace the holidays. Sasa it's about time, it's high time kwamba ufanyike baraka pia kwa watu. Unaweza ukakuta umekaa tu na somebody pops on your mind. In this holiday season, as much as kunaweza kuwa kuna pride ya kiego ya kibinadamu ya vitu kama vile, mtu anapop on your mind, just send a text kumwambia tu, hata kama mjawasiliana muda mrefu, maybe God loves you, I don't know, just a reminder, kwa sababu sometimes unaweza kukuta ni kitu kidogo sana kikaleta impact either positively ama negatively. Unaweza ukashangaa umereach out. I'll give an example. Just a week ago I received a text message about it really encouraged me, about it was just a text message like, hey baby girl, you are doing great, keep doing what you're doing. I say that message lifted my spirit na kuniweka kwenye a very great position, mood na vitu kama hivyo. What I want to say ni kwamba in this holiday season, kwa wewe ambaye you're not facing a hard time to celebrate, to embrace the joy of being joyful, you know, you're not getting a hard time kutafuta hiyo atmosphere, the ambience, fanyika baraka kwa mtu. Kuna namna mbalimbali. Kuna wengine wanafanyika baraka through material things. Kuna wengine wanafanyika baraka through prayers. Kuna wengine wanafanyika baraka through everything, material things, prayers, a word of encouragement. If you have all that package, if you can do that, do that. Yani, mcheki mtu, mtumie message, mpigie, send a voice note. mpongeze, mwambie thank you, send a gratitude text kwamba thank you, there was one time in my life you lifted me up. Asante kwa sababu kuna somewhere in life ulitumika kunivusha. Kuna somewhere in life ulinipa smile. Kuna somewhere in life hivyo, yani text that message. Kwake inaweza ikawa ni kitu kikubwa, afu kwako inaweza ikawa ni kitu, lakini pia sometimes kwako inaweza ikawa ni kitu kikubwa, afu kwake akaona what's this, but it should not discourage you, kwa sababu mwisho wa siku you spread the light, you spread the love, you spread the hope. Kwa mwisho wa siku, this Christmas season, this holiday season, iendelee kutukumbusha the hope that comes with it. Na tuendelee na sisi kufanyika light and spread the hope and the love kwa wengine pia, kwa wapendwa wetu, kwa watu mbalimbali. I love watu ambao wana, not I love people, but I love the traditions. Yani kwamba we are told to love everybody and to pray for even the ones ambao wanatuumiza, wanatupaza na vitu kama hicho. Kwa what I want to say ni kwamba I love, kuna watu ambao unakuta, and I'm learning a lot, unakuta wana traditions ambazo maybe ni end of the year tradition ama Christmas tradition ambayo inagusa sio tu maisha yake, lakini maisha ya watu mbalimbali. Kwa sababu in this life, I remember in some episodes ambazo za huko nyuma, check we share kwamba we need each other. As much as mtu anaweza akaonekana yuko very happy, anaweza akaonekana yuko very joyful, anaweza akaonekana they've got it all together, believe me, na yeye at some point anahitaji mtu lift his spirit or her spirit. Kwa hiyo in this holiday season, ile tumaini ambayo inakuja na Christmas, kuzaliwa kwa Yesu, kwamba I am in God's mind, I am in God's thoughts. Lakini sio tu kwamba I am in God's mind or thoughts, ile hali ya kwamba I am the reason we are celebrating Christmas. How am I the reason we are celebrating Christmas? Kwa sababu bila mimi, bila Mungu kutaka kuniokoa, bila Mungu kutaka kukuokoa wewe, tusingekuwa na Christmas, kwa sababu Yesu asingezaliwa. Kwa hiyo celebrating ama ile giving, getting the reminder ya tumaini na hope inayokuja na Christmas, itukumbusha na sisi pia kufanyika tumaini ama kubring hope and light to some other people. Wengine wanakuta wataenda tembelea wasiojiweza, wahitaji mbalimbali, vitu mbalimbali. Kwa hiyo this episode, it might be very short, but I just want to wish you a Merry Christmas. Gigi's wishing you all a Merry Christmas. We still have one more Monday before we finish 2024. So I'm going to wish you Happy New Year in the next one. But maybe Merry Christmas and Happy New Year in advance. Let us be joyful. Let us go spread love. And I hope that this episode, naamini kwamba, na ni matumaini yangu kwamba hii episode itaku uplift, itakugusa, na kubring forth the holiday spirit, the hope, the joy, and the love. Please do not forget to subscribe. Do not forget to celebrate. Do not forget to be hopeful. Do not forget to be loving. Do not forget to share this episode and our platforms to other people. Thank you so much. I can't believe it. We are having one Monday left. Kumaliza 2024. Until next Monday, ya mwisho ya 2024. I love you all. We love you all. Merry Christmas and see you. Ciao.